Nale, 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 Nale.
Drama on the bed.
Nale, Nale.
Oh yeah. Kwani nani huyo?
Nani huyo?
Nale, Nale.
Kwani nani huyo?
Aloi mwaga pombe yangu.
Nani, 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 nani.
Anaye mtaka demu wangu.
Nani, 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 nani.
Umekuja kujirusha.
Chochote kula, tunarivika. Muda umefika, wakujirusha.
Alokalia kiti changu.
Nani, nani, nani.
Anataka shari amewaona wanangu.
Wanangu,
wanywe wote mbili kwangu. Na leo silali peke yangu. Nani anamtaka demu wangu? My boo. Nani anamfata demu wangu? Nani anamshika demu wangu? My love. Nani anamtaka demu wangu?
Come down.
Nani uyo? Nani?
Woo.
Nani?
Who?
Nani? Nani uyo?
Hey man.
Nani?
Hey man.
Nani uyo? Nani?
Come guys.
Nani?
Let's fight.
Nani?
Chochote kula, tunarivika. Muda umefika, wakujirusha.